This is an MUT Radio podcast.
Tuning into MUT Radio, shaping on the future. The name of the show is Timeless Music. As I've said before, we are going to have our special guest, Ngalesisikhathi, la sithi khona hashtag Gibeleqongeni, hashtag the stage is yours. Mangcobo Khoza usekhona ngaphakathi. If you don't know ukuthi ubani Mangcobo Khoza, Mangcobo Khoza is an African adult contemporary musician, motivational speaker, and philanthropist, born at KwaMlamula Tribal Authority in eMahlabathini KwaZulu Natal. She was raised by her grandmother, Umam Zumeni Madube Ngcobo, along with her three sisters. Despite her humble beginnings, Mangcobo love for Africa, African culture, gospel music, and the church have been integral to her personal and professional development. Mangcobo Khoza attended Ngayiphi Ngconga Crystal Point Secondary and a Sikhulile Secondary School. She holds a master's degree in public administration from Mangosuthu University of Technology. Her upbringing instilled in her values of love, respect, perseverance, influenced by her grandmother's teachings, which she pays forward through her music and philanthropic work. Mangcobo's background in music. Mangcobo discovered her passion for music at a young age, inspired by her primary school teacher at Ngayiphi Primary School. She began singing in school and church choirs, participated in poetry competitions, and continued her musical journey at Mangosuthu University of Technology, where she sang in the university choir and led the music department. After completing her academics journey, focusing on her professional career, Mangcobo started to follow her childhood dream in 2020 by writing and recording original composition and songs. She released her debut album independently through her Indlovukazi Kaspezi recorded label, developing a unique sound that blends adult contemporary Afro, soul, African traditional music, gospel, maskandi, and modern influence. Mangcobo Khoza is just getting started in the music industry and wants to achieve the national success and also change lives while doing it. Career highlights of Mangcobo Khoza is when she performed live performances at the 2024 mayoral inaugural for Durban's city mayor, the Mangosuthu University year end parties, graduations, national 40-year milestone of the 12th Apostolic Church Christ in Moses Mabhida. I think that one was held in Moses Mabhida. Inspiring young girls around the KZN provinces through her position as chairwoman of the Powerful Woman of Virtue NPO. Mangcobo Khoza had future plans. Mangcobo has ambitious plans for her music career. The impact she wishes to make with her debut album, African Spirit, turning 1 year old in August 2024. She aims to continue offering more to the nation and the world. Her music is not just about accolades, but about making difference in people's lives. Mangcobo music is dedicated to healing souls, reviving cultural roots, bringing hope, and instilling faith in her listeners. She is committed to using her platform to empower young girls and women, uphold traditional values, and support the structure. So we are naye kuMangcobo Khoza, ibhayo yakhe yinde, ne? But we're gonna take some time just to drink water and come back naye. So ingoma esiqale soyidlala izizwe.
Sondelani, sizwe se Afrika. Lama o
Oh, wow, that was Mangobo Khoza, Eti Izizwe, and the time is 28 minutes past 4, and you are live at MUT Radio, Shaping on the Future. The name of the show is Timeless Music, and let us welcome Mangobo Khoza in the studio. Mangobo Khoza, unjani?
It's a Sunday. A busy one, but we make it happen.
Kunjalo, kunjalo. Mhlawumbe before siqhubeke.
Yeah.
Ngicela ungiphithe, ngicela ungivumele. Ngikubiza ukuthi speak.
Ah, khululeka, kodwa ke ngiyathanda uMangcobo.
UMangcobo.
Ngiyamthanda uMando. Ngiyathanda
yena. Sithanda isibongo sakuvula umuntu.
UMando phela angithi nabaka uyabona nje uma ngabe uganile.
Mhm.
Ungwaka Mandela. I just bone so small. Ungawushiya wena Mandela.
Hayi lo ngeke nami ngeke.
Ushenge. Yabo lezi yibonge einomsoco. Futhi ayishiyeki zimnandi kakhulu. Nami lesi sangakha ngilento engiyona ngenxa yaso.
Kulungile Mangcobo. Ngizoqhubeka noMangcobo. Mfethu angiqali ngidlulise la ukuthi i-weekend to semanzini.
Yeah.
Siphuma ebunzimeni ngiyakhumbula last week wangifonela ufuna ukubuza ukuthi ene i-show ikhona yini siyaqhubeka because you were ngak invite last week and not knowing that kwakunesifo ekhaya but you said I'm coming. I'm like how uMangcobo uthi uyeza kodwa ekhaya kade kunesifo kuhamba babezala and then kodwa still make ufuna ukuza and yeah, angazi ngizothini kule weekend futhi nakhona ngibonile we lost someone so special for KZN in South Africa at large, but I know she was also very close to you because ngibonile ukuthi so many events occasions where uphethe uhlelo and she was also present. With all that being said, ngifuna ukuthi adudu nakwena. Alehlanga lungihlanga
and silimele singabantu besifazane eSouth Africa eThekwini. Uphinde futhi ke umama asali besithi umama manje usizanele sisambiza.
Yeah.
Ngoba she must multiply through us. Uphinde futhi ufriend yam, the best friend of mine, uHlengiwe uMrs. Mhlongo. Okungumntwana kaBhotelani ngangumetron wengane kaBhoti wakhe.
Wow.
So long time ago, so I got connected in the family ke yakhe kanjalo. And also nokuthi ke ungumama obencelisa wonke umuntu mayisefikile phambi kwakhe. Silimele kakhulu kodwa ke sithi the show must go on. We all have to work because there is no time.
Kunjalo sisiwami, ngifuna ukuthi Mangcobo Khoza, with all these stories iyodwa into engichazayo ukuthi noma ngathiwa kuwena khona isimo esinzima kanjani, awuyilose focus, ufuna ukuqhubeka wenze nalokhu obizelwe khona. So when I was reading your bio, what stood out for me is that the music started when you were still in primary and up until now
yes.
It's still continuing. Please cela usaze usitshene usifundise ukuthi what made you, as much as you have a master's degree in public administration
from UKZN, yes.
But you wanted to continue with the music.
Yo, ngikhule le ntili ibinkenteza enhlizweni engqondweni kuyo yonke into. In fact ngikhulele emndenini oculayo. Ngiya eprimary ngize ngibe i soloist.
Wow.
Kwimbudumbudu bazokhumbula beyikhathi zethu. Kuthiwa yeyani nale mbudumbudu, yeyani nale mbudumbudu, yeyani nale nketha madoda. I was still young, ubaba lapho umsomi wangithatha wathi lalelo, you have a voice, you can sing. Kanti ekhaya vele mawufika ekhaya uthi uzwa ngasenhla kuthiwe kushawa icule ethi wenhliziyo yami mawuhlaka, usho nawe usensimini ushuza nesigubhu uphuma emfuleni. You know, ngikhulele kuleyo environment ke mfowethu, umculo ubungiphilisa ubukumina. Kodwa ithi into awubaleki ngoba isiphiwo uNkulunkulu angiphe sona. Yathi into phanda kakhudlwana ngala emfundweni, phanda kakhudlwana ngala kwikareer, lo uzokulinda nangempela wangilinda mfowethu. Uthe mangabe sengini masters ke ngase ngithi ayi bakwethu ake ngithi ukuthi khumu kancane. Ke ngihambe ngiyofida lo mntwana okade akhala ethi ngifide bomusa ukungipaka ngifide impela.
Wow.
uNkulunkulu wawenza kumusa silala sikhona.
Ake ngisho nje ukuthi awubanga no plan B, waba no plan A yabo two.
Yes.
Waba no plan A yabo two.
Okunye
bungakushiya, ubuqhubeka lapha.
Yebo.
Cuz I know in most cases njengami nje I was discovered ngisase primary na
ngomculo.
So my principal at that time said ngingashiyi.
Yes.
And ngiyarelate ku story sakho mangabe ngisifunda ukuthi oh okay shuthi iyaqhubeka lento kahle kahle awubanga no plan B ngokuthiwa iba no plan B cha eh
inawe uphila yona uphila yona
kunjalo. So I want to know ukuthi the day you started to say look I want to go in studio and record iziphi ingqinamba othe wahlangabezana nazo and kwaze kwaphuma umsebenzi omuhle kangaka.
Yo. Well, firstly, kwakukuthi iyiphi genre engizoyenza? Because I'm a multi-genre kind of a musician. Mina, you give me classic, I will sing it. You give me umaskandi, I will sing it.
Wow.
Oh, papa, nunginika mahubo, hopendoka, osoke si, white tintinkosi, osoke si, oh, papa, nana, penduka, unginika noma yini, ngizoyenza.
Wow.
So uNkulunkulu wangipha nje kanjalo because ngikhulele emndenini orich njengoba ngixoxe. So ingqinamba bekuthi angichoose ke manje igenre. Hey zifika insizwe ezimbili lapha na uBeyond uYouBeyond no Luvuyo Msimango bathi hayi mangcobo nayi beat wena hey mfethu siya ngendaba zamajandra uzobona khona yipi le genre le and then izizwe was the first.
Wow.
Bafika ne eyayenziwe insizwa yaka uNkanyezi Mahlobo ekaMashu ka K. So enye ingcitha abuchopho lesencane fresh nje usemncane nje kakhulu sisebenza nezinsizo ezincaneke sisebenza nezinsizo encane so wayibeka la itafuleni iCovid kuvaliwe emhlabeni and lento ngithema ngisoka in kule beat ngayizwa lento ngayizwa ngathi ha umhlaba wonke ukhathazekile kuwonke umuntu uxakekile kuzokwenziwa kanjani so mandla sicela kuwe ilizwe nali libhubha ngingabuki kuphela iCovid ithi iCovid iqhubeka kuyafiwa omunye akabulewe iCovid ubulewe isifo esingaziwa kwakheke intandane imizi yavalwa umhlaba uyavalwa kuvalwa yonke into yathi into sicela kuwe somandla sicela kuwe mvela inqangi ilizwe nali libhubha ubungesikhalele yini noma ubungesitakule yini kulolu bishe sikulona injalo nje mfowethu.
You know what, after sesishiwe kanjalo ezweni kwenzeka zonke lezi zinto kunale ngoma yakhe ethi kuyabanda.
Amo,
I want you to tell me ukuthi because it sounds like a comforter.
Awukuni nungekho la.
Yes I want you to know ukuthi isimples gaba odlula kusona uzuthi kuyabanda ubhala le ngoma because you know ngilalele mhlawumbe I think 5 times after sokusendela umculo but namhlanje kuseni bekuloku kudlala yona.
Yes
ngizwa nje lemsebenzi ngidlala yona. Yes
yebo yebo eish mfowethu into engayisho ukuthi kwakunomuzwa othi ngiwuzwa ngoba sengiganile sengishadile ukuthi kubanjani umyeni wami engekho.
Eish.
Hey, ngicabange lo yamuntu nomyeni wakho seGoli. Ngicabange lo yamuntu nomyeni wakho phesheya. Ngicabange lo yamuntu osebenzayo ofanele indlela omndeni. Kukhona umuntu wesifazane obambe i space sokuba ubaba kulezi ingane, aphinda abambe space sokukhulisa labantwana njengomama. Ayikhulisa izingane ziphumelele zibe izinto ezithize. eyibambile kodwa ethi awu kodwa omunye awuseke uphela iminyaka uyabona ukuthi osiyami uyabamba ubaba eyimayini kunzima ulwela ukuthi ikhaya lakhe abantwana bakhule so ngangicabanga imicabango eminingi ngijulile mfowethu kodwa kunini ungekho la umyeni wami ayihambe nje kanye usuku lulunye uvele ukuthi ayife
umhlaba nje siwile
ngibona ngazuthi ngendle inkulu ngibona sispoiled abanye bethu because uhlezela and ucabange ke manje uma kuthiwa akekho la iduzana kwenzakala uyabona ukuthi into lefanele mina khona izinto engazi ukuthi ubaba ka I mean he's got me
yeah.
You know I'm covered
wow.
So bese uyabona lo muntu strong wesifazane okwazi ukwenza konke akwazi ukwakha umuzi wakhe ume abantwana bakhe bakhule ipower yomuntu wesifazane nokuthi kunjalo akwazi ukuthi kwakheke leli khaya ubaba noma ebuya afike ekhaya kufudumele afike ekhaya ahlonishwe afike ekhaya aphathwe kamnandi abuyele egoli noma esegoli usekhaya uyaconnecta nekhaya lakhe noma epheshaya uyaconnecta nekhaya lakhe because sakhe imizi sifisa ukuthi abantu banganikezeli kodwa sibuka isimo sakho sibonthi ngingajabula kanjani kusona kodwa impilo futhi iqhubeka sakhe ke sizwe
you know namhlanje i-show excuse me so ikushona show kube nombuzo wosuku so do you know, namhlanje azombuzo wami obusa impulo kanjani and yeah. I think it came after this song because I said what defines a love song in your opinion
a love song
yes
eish yeah man abaningi baye bakholelwa kutheni uthando uma nje une kodwa manje uthando luhlukahlukene ngicabanga ukuthi uthando siluzwa noma silu experience ngeindlela engafani uma futhi sili interpreter for the next person to understand it ungamenza angaliboni kuuthando kanti wena uyalizwa uyalibona ndlendlela wena ul interpreter ngayo ufana nomuntu mangabe abantu bebabili beme kanje athi omunye hayi muhle lo ngala hayi muhle kakhulu kodwa lo ngala uthi wena mawubuka uthi ha man ama dimples la awu indoni yamanzi yakwabo uyabo into leyo that when I is a person a personal feeling that you can define wena abanye abakwazi ngisho ukulichaza because lumenze abe kulona lungachazeki ngendlela oluyiyona abona uthi hey partner wami man uyi friend partner wami uyi protector u partner wami ngikubona kuuthando ngoba umuzwa wakhona uyakhombisa ukuthi izenzo zothando lezi neBhayibheli ke iBhayibheli ithi uthanda liboni aluyifunela okwalo uthando lumnene uyabona lezi zinto ukuthi nalo wayezama ukulichaza eBhayibhelini wahluleka ulenza lisabalale ngalendlela ukuthi wena oluzwayo uyeza ukuthi awulazela amnene webantu awu Nkosi yami naze
cha uthathe wezulu nginitshele wakwethu usekhulumile wathi uthando lumnene so let's go to kuyabanda and then we're going to come back with uMangcobo Khoza sisahleli naye ke sibuya soqhubeka futhi naye
Siyo yam oyithemba nalo imbulele sewala lokhula khule siyo yam oyithemba nalo imbulele
It is MUT Radio, shaping on the future, and the time is we're just a few seconds to 25 to 5, yeah, but we are still having our guest here, Umangcobo Khoza. Sikhuluma naye ke namhlanje la, we feature to ethi hashtag gibele qongeni, hashtag the stage is yours. Sesikhuluma nabo ke abaculi bethu ke base South Africa besherela ijourney yabo, and also they sometimes they perform live. Umangcobo Khoza, nini la uzobuya nini uzoperform live?
Yo, uyabona leyo nginqwanele ngendlela esimanga. Uyabona lapha eFountain.
Hey,
uyacabanga on Friday.
We need to do something.
Please, man.
So khuluma nomqashi ngoba mina
nawe. Simuthi 1-2 bas.
Yeah, kunjalo nje somuthi nje 1-2. Asivumele siyenze le nto le. But iCD siphumile, and I'm happy ukuthi ke you are celebrating one year.
Yes.
Nyanga.
August.
Like, yeah. Congratulations.
You know.
What are your future plans from now after 1 year anniversary of the album? Is there maybe concerts that we could look up to, or any upcoming events?
Yo. Mfowethu, uNkulunkulu emohle. Mina ke ngile nhlobo ethi ngilalela yena. Ngoba even ukuzala akho map ebengidwebile ukuthi ngomhla kabani ngobe ngisemba ngosuthu, but nje God just delivers ngendlela yakhe. Inhlelo ke enginazo nezifiso enginazo ilezi ezithi I would love to host abathandi bomculo kamangcobo. We just chill sikwazi, because bayazazi ingoma zami kade ngiculelwa abantwana abancane. I'm like, oh my God, it's a feeling when we understand. Angazi ungayichaza uyithini. A feeling yothando engachaze.
Yona ke.
Yona le oveluza ukuthi Nkosi yami ngihlalile kanzima ngalwa kanzima ngoba kulula ukufika la.
Yeah.
Kodwa ngoba usuku phokophele inento ethi ngizoba nenkani, I'm going to do it. And I'm not going to. So we started, we are no longer going back. We are going forward. So the aim is that we should have a show la sithi khona abathandi bomculo bakamangcobo ke behlale ndawonye. Kesihlale nje sichile and I mean go through it, and umsebenzi creation is still going on. I'm still collaborating nabantu abahlukene. Next week mhla ka 24 August kunengi involved ngifeatured kwi song Stresses of Durban. Sungulwe inkosazane ke lapha uNonzwakazi Maphumulo. Yes. Yathi inkosazane wembokodo wozani sihlanganyele sizosebenza ndawonye. Into yethu ke ithi asingakhilemwa ngoba sonke siphiwe ngeindlela ezi amazingly different. Sisiphiwe ungamnika umuntu noma uhlobo lomusic kodwa uzolenza. So into lapha kuthiwa ningasikhilemi. ngoba sizonilethela lonke uhlobo lomsoco.
Mina mina ngiyisaba leyo date because uNonzakazi ayibo. Ama voices eni makhulu kakhulu nobabili. Into zokwenzeka lapha cha ngiyisaba.
Udali wami phela loyo uNonzakazi ozawathi oba oh this show before kwakukhona uzawathi I attended nami ngangikhona. So this time sinozinhle Madela. Sino uNonzakazi ke is our convener sino Miss Levels sino Pinky u First Lady eyo kuningi nje laphana kumunandi enye into ukuthi ngazi ukuthi sizalwa umama oyedwa into engirealizele ukuthi abantu besifazane mabehlangene behlangene ngobunye nangothando kuphuma izinto ezimnandi kuphuma izinto ezimangazayo. So izinto nje sithokozelayo lezo and we shall continue I mean working ike ngaba busy futhi abanye abantu engisebenzile nabo kumnandi ukumenywa ulapho umngamu lapha na umyeni wethu umbuso khoza umuntu wasemzini sathi woza magodi uzo siya lapha eali wayelontsha ke lapha podcast
ngiyakhumbula
uyabona ukuthi ivele ikumangaze nje imisebenzi kaNkulunkulu ngoba nalapha ngizange ngidwebele utho oluthi ngaleli langu yobuku kodwa umusa kaNkulunkulu brought it to me. So I'm hoping and I'm praying ukuthi sibe nale show nabathandi bomculo bakaMangcobo and uMangcobo is still creating and uMangcobo is still collaborating with other people just so that we can reach as much as we can lives azokwazi ukuthi athi safunde ukuthize kulabo abantu besifazane. Makushaya insimbi sidlula basho ukuthi kukhona kodwa okuncane okunye okubili esikufundile kubona nesingafisa nathi ukuthi siqhubeke nako sibuilda ke lelizwe lakithi sibuilda lemphakathi yakithi nesizukulwane silandelayo sazi ukuthi sake sababona osisi ababe preach ubunye osisi ababe preach uthando awusisi ababe preacher ukuthi ungumuntu ngabantu futhi hlonipha umhlaba ngoba umhlaba wazi ukuthatha ukubeka ephikusasa ikusasa laziyo
asisho ukuthi kangqo kakhoza bayakuthanda baze bakukhokhela neparking izolo
yeke leyo shenge yazi ngiyagijima fethu ngiyagijima kuningi ngoba phela silwaye ufana ubalance emndenini ufana ubalance esontweni umuntu uyalida nasesontweni fanele ubalance ezinganeni zasekhaya kuningi kade kodwa ngicatshwa nje omunye ukhulu wami echibini uMaka Julia may her soul rest in peace. So besinaleyo leso simo kodwa the show must go on and kumele siyolifihla iqhawe iqhawekazi lethu and ngilethe mfowethu ngiyakhijima ngithi ngiyangena I think bekusakhuluma nje abekusena two speeches abese deliveriwe and I'm like how athi umyeni umkhathini kaMam Lady D aw bese ngiyabingelela ngokuthobeka phela uMakoti angithi hayi kanti useyakhokha ukuthi hayi asikhokhe manje iparking ngoba mase kuphunywa kuyagcwala la emshinini le yase ICC kithi ngempela umkhathini athi yena head ayi ngijabule bese ngikhuthuza ikhadi ngoba mina ngiyangena umuntu wa cash ngiyaphana yineza ngaphathe cash ngoba ngizoyibonela umama eyikhela imfino ngithi kodwa impupho ikhona ekhaya sengiyamnika ngibona umuntu enzani sengiyayikhipha leyo mali kwathi balalela uzo skangela ukuhle ukuphana kodwa lokho kwakho ngoba uyimnotho uyabhedwa. So ake shoot nama ke ngiyikondition tha ngiphathe ucash ngiphatha ngempela ama ukuthi konakela wathi uthe ngisabukhuthuza ikhadi nje sathi uLindo ungikhiphele ikhadi wathi hayi don't worry mfowethu ushayela nana ngu Mrs Khoza bathi mina hayi ba kaso komnandi ukukhala kaKhoza webantu bathi angikiyela phe ICC ngijabuliswa nje mfowethu ukuthi uthando libona ekhaya ulibona ubuka lesibongo ukuthi inkosi yami mina ngiyeshela manje ngishelela izinsizo zakaKhoza ngithi mina insizwa kaKhoza mayithi 1 sana 2 ngiyayishelela manje ngishelelwa yimina ngumakoti wakhona ngoba ngifuna sibe baningi isogara kaKhoza ngoba uthande silithola uyacabanga ukuthi ngijabuliswa mina isibongo kodwa lento isho ukuthi ubuntu busekhona uthando lingachazeki lusakhona.
Ngiyezwa mhlawumbe nathi kufuneka sithi ukuvula amehlo.
Uyabona. Angisho ukuthi ngilwisoshenge ukuthi bangathola amakoti bathola kakhulu.
Ngizwa kahle. Asidluleke because siya emaphethelweni le interview yethu ukuthi ungathini umunye umuntu onesifiso songena endimeni yomculo ofisayo ukwenza umehluko naye ngokubhala nangokuperforma nje umntwana ofundayo Westpart ofundayo mhlawumbe la emangosuthu ustudying but also nalengane le enye edinga ukuthi ayifini mind usithe umculo thina akuwona plan B uplan A now
so A about two
yes
mfowethu ushaya kakhulu lapho because umnandi lento yethu ngoba uyayibhala uyipake bhala if ufike lo muzwa noma ingxoxo ethize ekhulumayo la ibhale phansi uma ufikelwa imelodi ethize thathi phone uirecord
yes
uma ufikelwa umuzwa othize othi ngisho ungezwi lakho wenze urecord efone sekunama smartphones sekukhona ama phones ethi ayabhala sesinamabhukwana ethu ibhuku lakho likusizaphi likusiza ukuthi udate khona into yokubuyisela kulento oyibhalile lemuzo obhale manje mhlambe a year or 2 years uyobona ukuthi on this day kwakwenzeka ukuthi ngaba nalomuzo uyobe usuchazeleka mhlawumbe enyakeni olandelayo ukuthi why wawunalomuzwa lo so ngithi mina sikubambe konke sikubambe konke kodwa singakujahi asingakujahi ngoba lento isiphiwo uNkulunkulu akakupha sona ungafuna ukulahla angithi sifuna ukucaphuna usufuna ukulahla imfundo ujahe umusic imfundo ke iyona ngempela ngempela ibamba imfundo la kodwa lokhu kuyenzeka siqhubeka sibamba imfundo uyenzeka sibambe ubambe i-business lakho ngoba lo mculo udinga izithelo zalemfundo ukuze ukwazi at least ukuthi ukwazi ukuba ne base ne foundation ye creation ngoba kuyakhokhwa phela studio you yes. pay a portion kuyakhokhwa ukhokhele i-beat ukhokhele i-mastering i-process nje yonke yokwenziwa komculo idinga imali you travel you must be able to travel so kukhona into ekufanele ikusustain into lale olala kuyona ukuze ukwazi ukuhlomula ngala emusicini so akubambeke nje asibe simultitask angazi kanjani angazi nje
kodwa nje
kube busy kube busy uma kuthi ibhala incwadi ibhala i-chapter 1 lo muzwa nje ukuthi ibhala incwadi ibhala ay nge-spare time sakho ne-spare time sonke sine-spare time uma ufuna nje ukuthi uthi ukusuka kancane encwadini zakho into enhle ukuthi uthathe leli pen uthathe leli paper uthathe le phone urecorde uthathe leli book ubhale
so sizoya kusondela ne
no.
I think this song ngayizwani last year
yeah
I think last year
yeah,
it was very circulating
no yeah adlumhlakaniso kwabinye emsakazo
yeah gaze 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 ngidle i message umunye ozakwethe emsakazeni athi mphathi ngathi mina yini wathi hey lengoma ngeke funeke nimbize ngathi mina hayi sohlele sesizafika kithi kusahlela kwenzeka
ke uzungibongela loyo kwakuNkulunkulu njalo loyo yazi uNkulunkulu ukhuluma ngabantu
uqinisile
uNkulunkulu nje ukhuluma ngomuntu ubuka namhlanje uyayikhumbula lelalizwi leliya
iyabona nje
mfowethu
kunjalo so mina bengizocela ukuthi siqale uvela uyihlabelele before sivale siye kuyona uqobolwayo kodwa ke ngifuna uqale uthula umongo wayo
yeah
what inspired you to write this song
hey leli culo leli nganginomuzwa uyakhumbula ukuthi ngiwumculi noma I'm an artist genre in nature
yes
kukhona umuzwa wokudansa ngikukhona umuzwa wobushinga wokuthi uma ngikubona umamatheka inhliziyo yami shaya kancane ithi into musuzuzu ufuna ukukhipha uclassic licule nje urelaxile angathi uyakeza eBavlom
mangibukaza kodwa kusiya
uba kule eBavlom uyabo so kwakunalo muzo nje orelaxile mfowethu ngicabanga umuzwa wothando ngicabanga ngibuka ngithatha ngibeka and hayi ukuthi into mhlambe ngaze ngayijulela mhlambe kakhulu kwaba nje ukubeka la ibeat ngayilalela ngathi awu uma ngikubona umama athi ngiyabona la e-studio baba inhliziyo ya ngicabanga nomuntu othandwa womunye engazotsho kanjani uthi we dudlu ntombi dudlu madolo uyabona efuna ukweshela nje insizwa ingazi nokuthi izochaza
kanjani le nto
ngoba uthando bakwethu ayi usazoqhamuka ozolichaza athi nje ke angimazi uthi ubani ngoba uthanda lichaze kulinto emnandi oyizwa wena ukhona into angathi umuntu awuyazi yangibhola bo wena uyayithokozela
yebo
uthi wow awu wow uyabona my set athi umuntu yindaba umyeni wakho akubize ngumangcobo yini ongakubiziyo ngoku baby cha mina ngithanda ukubizwa kanje
kanje ya
mina lokho kungenza ngizibone ngindlovukazi ngizibone ngihlonipheka nalapha engisuka khona impande zami ngingayishiyile ngoba uma uyogana phela uhamba nabo laba bantu ngesintu nje isintu lesesikhule ngaso so isibongo sakini usibambile ngesizuluke nalokho kwenziwa ezinye izizwe zakithi nakho ku right kodwa thina ibamnandi lento ukuthi sibongo sakini libe usibambile nje uhamba uziyofika la kufanele ufike khona sikhule kanjalo kunoma sibani ba noma sibani ba noma sibani bani ngoba kufanele sibongo sakini singafi so uthando kakhulukazi mfowethu esifisa ukuthi sithi luhle lunje alidingi nesingiyise sikhulu lidinga nje isiZulu uma ngikubona mama Jeka
awuvela uye kuyona ngoba isikhathi sesinje Oh man, enjoy it again before we get here.
Oh, God, I got to go Mangi gubonu mama tega. Inti ziyo ya, mishaya langane. Au sondela. Au sondela mtano mundo. Umuse bako. Bungi kumbuza langi ngazi kona. Uzubatshele ubatshele ontabaka ikhonje awuthina siyathandana awusondela awusondela sondela sondela awusondela lafeduze kwami awu nkosi hayi ngiyeke nishenge kusuke ngilale la
This is an MUT Radio podcast